Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde talatara chapantati e guo lewu Oktoba hitane 2023 sakrabe kidi be to bodum hedade hejud amen linde mangal mudum fumi chalmini on sanne. Yaloma ke inaru al-adnar Allah nu challan li hakkile bingel adama yambinama lede amen di kenyi. Yimbele igube iude jonde mu em dakorde kesse kewde warta fa nyibenele non hollitini wiide fedde kumani do haybude nukuletu be gontu fedde ne noddirta coalition 024 an woni jukitaade imadaraji mudun di wawi fu yella nawtarade manaji din leedi amen di an heba ngottude sakrabe hidibe don sembe kabaruji dum jogani on bete hande bismillah modom hedaade dum leedi amen di yambini chapantati lewur october hitane 2023 nyaloma le adnar Allah ndu keena challal hore bingel adama dum latiki odo nyaloma latiki sababu e juude yimbelle fu gonbe wadde imadaraji le datun gol yawtaade hono challal hore bingel adama wurdire leedi amen di nokku gototo yimbelle be hore mu em dimbi sawrte leedi amen di holti wiide ko yottoto yimbelle ujinaji jeddo yom woni chawrtebe nyawnintebe le nokku o hitane fu nyawbe fa yetto chawrobe ka fu holliti mette mudum sanne fewde e rafi hebugo nukkuto beedo yimbele nyawnete fa beedo den famu anni ko ziyarata mayga hebani am do hende festango Mamadou Samassi ko sita sidibe
mi war mi kala on bitto dan gorko ana fora dubi jitti hannen mi juhi mo gotan on janta fere makko li galle amen gidde ne nyalane mi nak mo mi holloy dogoto en ponji cuule kol gouvernement kay derne hore mudum fe goti mudu hannen jabata sugal amen janga li cuule kol en tafaade ana tiide
medicaments sont chers
ndo sira fu sarabe yimbe le yogabe jugube nyaw hakillo ardibe service woni do odo nyaw o to l'hôpital le ponge holti wiide de do gollirde na famdo ni leedindi keddana professeur Souleymane Koulibaly kanko no horojo service o
la majorité do tre nyonobe kanti ko heew geni bamo ko tan woni men wana ci do toraje du ko vaawta nyonde o nyaw yimbe ko heew hannen ana hasingini e ballego bangal nyaw hakile be hebata dum le leedi malni watti joni
actuellement wi kanko horojo gollirde lulinde international medical corps basi dun latke sababu tiyallaji hun changul hore do nyawo kedana docteur Jean Mukenga ulti do arhani imadaraji wadane ko hasinina bangal mudum
nous profitons
de mere wala no dangol feete de lam on tinno fi dabiriji kan e bale yogaje pe faabo be yimbe be nyaw hore woni e muen honen be hebata be nyomdre no wodiri yalla di torraji ana huncho yodo be yimbe
fede sarabe yimbe le nyawbe be jeli yo sarya wote yalla hadde uddugol be do nyawbe be le ciudi be beedi wiide yo sawrugol mudum dun nata juude assurance
odo bay tottur hakkilaji modo fuudo dido kabaruji do hella amen Facebook na do compte Twitter fede kumani do nukule to yimbele egube woni jonde mu em wondi ka wadi batu mu em joyobo altiner kenyen bamako do gal kawrta latike wakati jood ma yewde hono golleji gadnaade fewde beedo yimbe kanyen ko heddi beedo yimbe heddi wadeneede le on do batu horejo sunu mo modirta direction national development social holiti wiide kulleji kewdi kesi goddi beedo yimbele warta fa wadene fa beedo den faamu anni ko hawa berte hebani em do hendo festang Ousmane Nyali Boule Maodou Samassiko
le ngal kawrital olitam yede d'accord e kewde darna le leddi meɗen ndi ngarjo wattede e juuɗe eggube Ibrahim Abba directeur national development social
déjà au niveau de
Gawtun men jogi nokku muhtaruji sappo mo inado mo noddiri village espoir to tutun wakat jun o nokku na wundi mo inede mo gondu dum fiide dabareji tabdu nokku bamo ko do yalla bismude yimbe ne eggube iwre nokkuji mabbe karaham
imadaraji di comité de pilotage wadi takiteke yide himbe eggube de le leddi meɗen ndi Abdoulaye Maiga conseiller technique minister humani de cellal e yirwere
no kabar wurri wakka jun o dongal kewal alqadara egube be sabi be buri unyaaji temre tati unyaaji chapande jena duri wattu septembre 2023 ele tongane yeltinde hika 2023 pourtant wiide e percha ele kumningaaji temre chapande jena e jeddi
faabo tobe bangal nedda ko kolliti wiide fa han ana tagal gouvernement o do faabaade dum ben walude himbe be ngala bawde egube wombe leedi mali
fa wawde hebande jabere tiddal la gondo hakkune fedde hakkanye e rajuji yogaji gondi le urtel mo hakki amiri udde rajungaji chapanay leedini udde urtel landini bato mudum yeso nantino be kabaruji altinere kenyem dum latike wakati e juude be do yimbe haltande fedde hakkne wiide be muyana dum em sere sabi rajungaji di ko hewe mu en fu hebi tiddalaji yogaji le dubi bettidi le hakkune majji ana ambargo o fayeto nyaw coronavirus o Mamoud Boukoum kanyaka narda fedde urten le muyana do en seeda yel fedde hakne muyana do en seeda yel labi keba nor nardu de rajunga di yoba nyaw jawdi di hasin kandi yobude do won ko noddirta redevance fa bedo den fam anni ko haltan la lacha walati in far festango
waddi men hande maison de la presse dum woni fedde metene hotu autorité de la communication ni yalti télévision nationale wonko o haali do communiquer ko ngaduno communiquer biido jabaayi a radio ngaji di udde ko sababin dum wiide parce que radio ngaji yobay ko di kanno yobude men kollitibe uddugol radio wana hono hunde ko wawi biltude golle o hande gila 2018 radio ngaji di ana e tidalla lendi jata ana e tidalla arafi jam ana wodi coronavirus wari nati hen be dalde dum hono yimbe ballobe radio ngaji di dum woni partenaire be ben fu witti sa wi radio ngaji di wara yoba kalti mum joni joni na uddande fu yo sariya de men dum wana solution dum wana hono alhali bawdo biltude golle o ko be kali e communiquer mabbe ko be
Lede amendi foftere rewbe beyumbe lebbi tati do won ko noddirta congé de maternité di o wakati lato o wakati juude be do rewbe heddidaade sukabe mu en kany haybude wakati on lati fu do wakati ko timmi fu wajibi be do yewbe buri fu gollobe le service ngaydi ka yaha golle so dum yottike fu non won ko sukulaaji mabbe fuddata ko heewi mabbe fu holiti wede ana tiide juude mu en ka yupude suka mudum caggal so yaha biya golle hono fu be ngata faabe gollira hono fu be do rewbe beyumbe heebe watta fa hawrintina golle mu em kanye haybure sukabe mu en anniko salisi suko hebanen do hendo festang mo sama siko sita sidibi
10 heures yottike minen le galle kamaron ko be ngallure bamako bangal bambude sukamako madun yonyude mo odo debbo ali makulubali na wondi wadde bawde mako yalla sukamako juwido hakke lebbi jeegon ndadano ndan heban lawol yaade golle mako to nuku kabala
sugan fu ni watrami so bitana heba deddo fandan yaade golle no jafa sanne ga fesmi gollidiraare watti fu mi noddan galle mi ciaw honno no wodiri samoji dum mi wirfitton mi warami muynamo
so oro debbo no jogiti laaji rentinde golle makko e kanye hinnaade suka makko rewbe yokabe kay ngala ciadele tawane be sasfam en janginobe madun golloobe banki e kudande mudum
pour mon premier
watti hebi mi to da arandereejo do tammi garrono nokku goddo mi rabdan rewbe mun ko nyalita suka dan onno watti fu so wulli en noddan kam mi warami muynamo namo joni me yewi golloobe rewbe andunbe honone suka haane heewirede be me haltinta suka be amembe fes min gollidiraade watta fu min noddan gure mi ciew honone suka dan wondiri
ewi dunke en naddi do sellaaji do rewbe be na mate sanne le kabar golle mabbe no wadan helladun le cellal mabbe e cellal suka be mabbe
le lede amendi habude fewde man habo wadde habo gondudo wadede fewde manaji di ka hunde fu bura dum tidde juude kanan koobe dun sabi so pelle kewde lede amendi ana wondi wadde imadraji fa hada odo golle murdo nabirde sanne ciagal la hawal lede amendi le majjum dum woni federal mudurta coalition 024 wadi lautin talkur mudum mo narta yimbe be fu wara sinyina yalla odo golle an heba ngutude le lede amendi fa bedro da fam anni ko fati fadi talfi mayga heba nen do hendo festang sita sidibe mawdu sama siko
manaji kidde nanal modun natin torta modo hannen sabdun tunnini le gelle meden lewi kambe andume kabaruji ha waluji jamaru ko he holliti du ana sugil sannen do kuteji ko di manaji kidde wawata hewtuna den gambe wana bawde fu habude dun
moi je suis
foncier min kam wonda ka fi naturgul manaji moya fase kana fi naturadi manaji di sabbi di moyna cellal en wonta naturadi dun kay newaki en kilo am ko nafata kay ke ben ko lontiniran ido manaji di
gaddu e tawede fu le hitane 2014 sere wat bamon leedi mali ko natto sabe hadde di manaji kiddi tipede ma mo intinede le leedi nin ngaddu e tabede fu o sere bataka du sabe hannen so fede noddertene coalition 024 ana mili fide dabireji honane so seria jinnirte amadou sambou sissogo kan yo goto jado le ne walde
o programme
no politisanne ina dingo habo li hejo gulle jamendi ana hen wadde imadraji kamin gulle lumoji di wanko min golli dun do bembe andede do popingaji yalla fa ande jamono bedro fam ina dum reji di fulto wiide be gondaka fe e di do ji bonnoji hodu
micitunde wiine fedde kan e bale ko heewi dokkondure juude wadi batu goto genni bamako holliti de nyalaane kuteji mawdi ko di manaji kiddi e nannan modu waawi saabaade le gelle den
lede amendi le wakati dewgal ana heewi sanne yide rewbe le kurtotobe atawam worbe mu em golle ko watta ko atawam yimbe le jukube mu em be wiyan wajibi kena wada dum zoom sur am nyalo mo hande o mimi hala mudum maryam kulibali landini an ko sita sitbe fewne ndo hen
sugaɓe roɓe ko heewi hursinteɓe orobuji ɓornete yogaɓe meɓɓe ana joƴinele moto taxiji jogaɓe le wotoroji kulleji kewɗe nannan mu ana matele gelle mawɗe ɗen ñalano hannen li watti dewle debbo fo hursinteɗo ɓornete kaddule gollal mo gori muɗum wonɗe wadde o kabaru yiyama arandere to mangal paɗe leydi ni aran noon so ɓeddemu ana hursine ɓe ɓornama kaddule mintere ɓe ekkitamo kulleji kewɗi ɓe watta yalla debbo ana faama torraji ɗi gori muɗum wonɗe wadde watti fo so yeehi haaɓo yimɓe hewɓe waɗoɓe golle jogaji so dewle ma ana waɗe fo an yamira debbo muɗum ndu goɗogal gollal nde jalane roɓe yogaɓe jaati sone torrama sanne e hono ɗi kulleji wawa fe heɓde semme kasin waɗa yembere course on keddal muɗum worɓe yogaɓe an toon ɓe yiɗa rewɓe mumen torda sanne ana suuɗa rewɓe mumen ñannen dewle mumen pati golle mumen hewta debbo o torramo sanne ga ko ɓuuri hewde muɗum fo ɗi kulleji hono muɗum yata caggan haaɓo
sakiraɓe heɗɗiɓe andoɗon kaddete kabaruji amen ɗi beete hannde ga honon andirɗon ni ɗo e seeɗa yewtere amen nde ana woodi leydi amen di gollirɗi kumaniɗi nantingol kabaruji kewɗi ka ana utta dame muɗum ñande fuu malinkoɓe fa yetto yimɓele ɓe golle o wodani ka holliti wiide ɗum wurdi yarde ni ka wona hunde bonde saabi ɗum hollita wiide haala ana yippita leydi amen di ngal ko tawali hen ka fuu ɓeɗo yimɓele holliti wiide no golle o wurdi yarde ñalawma hannde o ni ka wona ko moƴƴi feewi eɗum hani hayɓede ɗum magasine amen ñalawma hannde o mimi haala muɗum Aissata Diarra kane keƴaɓe amen gomɓe le kiriduji ɗi landini ɗum anni komi e sita side min pewni en dow hemi ñalle jam gollirɗi nantinoji kabaruji le leydi amen ndi ñande fuu ana utta dame muɗum ɗum tawere immadaraji gondiɗo waɗede fuu yalla gollirɗi ana heɓa hayɓede banjugo dante woni laamiɗo maison de la presse le leydi amen ndi o holiti wiide ɗum yo saabi ko dewte sariyaji bangal muɗum wona ko gollirteno
certainement
ne wawi tawede laafi badgon sariyaji ɗin ɗum ko sawi bini ɗi kulleji le journal meɗen fartade cuude arabioji e téléji ñolmana hannden sono wala ɗum miɗen miila sariyaji ko naari bangal yiɗum kabaruji batama jaati ɗumne yaafi hannen neɗɗo heɓa moƴƴina journal muɗum winna kabaruji
pour créer un journal
uttidde gollirgal lantino kabaruji ne sariyaji hani jokkude noon holitiri wiide kanko banjugo dante wonko o sifoto dow hen
neɗɗo fo min ɗo heɓde suude arabio muɗum ma moƴƴina journal muɗum ana han tawede neɗɗo janguɗo cuɗ lekkol dow dowuji caggal muɗum tawa jommudu haqqille muɗum ana hiɓɓi ɗum woni sariyaji yamiraɗi so neɗɗo heɓa moƴƴina suuda radio ma journal so arifa yimɓeen hewti ɗi talki tan ɓe waɗon koɓe muuyi
malinkoɓe gonɓe kuccala masina fayetto Tombouctou ka holiti wiide eɓe gondi e daane yimɓele gaɗoɓe ɗiɗo golleji ga koɓe nimsile ñalawma hannde o ni woni ɓeɗo yimɓe ko heewi mumen fuu a tawan janguinaka
gollal journaliste aku ana han ƴewede fa woɗa hannden yimɓe hewɓe hannden ana wiya hoorum e journaliste en kaɓe wala journaliste en jogaɓe du hokkata kabaruji hasu gunɗi ɗum ko waddata bonollaji cuude arajo ji ko heewi hannden kabaruji peneji tan yetta yogaɓe meɓɓe yettugon jamaren tawan wawi cuude wona foof ko nafata
yoro sidiɓe joni woni ko fuɗɗi journal muɗum kañi ndu fana majjum le wima ko yo fa hokka malinkoɓe kabaruji laaɓuɗi ga o jokkintine haala ɗu wiide ɗu yo saabi fato jooɗo tummodira juuɗe makko mere mere
wattine udditanmi journal ɗan o kule ɗi tan tewtumi goho muɗum yeɗugon kabaruji ɗiɗɓel muɗum tewde honane dejede heɓirte ɗum saabi hannen somin ɓe fimi dabareji uddutumi journal e inde ɗan
goto e kutteje ko woni e ɓeydagol nokkule nantinoɗi kabaruji le leydi amen ji woni ko halte ko a tawan nafa fu wala hen noon holitiri wiide kanko Alexi Calambri o jeeyɗo journal goto kanko ɗum
woni journal an toon winnani kabaruji tande ñolman yeɗa du beeme ande ɗen joga e majji fa yontere so heɓa winna kabaru goto yeɗa joga du lewru fuu winnan kabaruji goto yeeɗa ga yoga e majji ana golla fini fu de ko ɓuuri hewde a tanɓe winata kulleji tigiriji ɗum woni mistan amen seeɗan
fa wawde fewde kutteje ko woni e ɓeydagol gollirɗi nantinoji kabaruji le leydi amen ndi immadaraji ana wondi waɗede bangal muɗum noon holitiri wiide Mamoudou Bokkum kanko woni laamiɗo fedde URTEL le leydi amen ndi
uddude gon suude aradio ma journal noon tab sariyaji muɗum battaka kutteji mum ana wawi hewde homo fo saabi sariya jaati ane inde journaliste en fottade uddude gon suude aradio ma journal ko heewi ɗi sariyaji ana wondi ƴeewede fa hannden miɗe tijji le balɗe warande ɗi saraji ko heew muɗum dabiri waran fiye yalla ɗine bade le nokku fuu to gollal journaliste
gotte
ɓoyɓe nantingol kabaruji le leydi amen ndi ka holiti wiide ɗum yo saabi ko laamu leydi ni wona ko dari darde muɗum no saabi le wimaɓe laamu leydi ndi han wattude hen koyɗe muɗum yalla golle o ana waɗire no wirani